Wao atabazadde basabiddwa okufaayo ennyo ku buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baabwe naddala mu luwummula luno olujja ng'amasomero gaggalawo ttaamu esooka. Okusaba kuno kwavudde wa Reverend Brian Ninyesiga ow'obulabirizi bwa Northwest Ankole bwe yabadde awa obubaka bwe obw'oluwummula lw'abayizi luno ku kanisa ya St Luke abofunda. Reverend Ninyesiga yawabudde abaana nate okuwa bazadde baabwe ekitiibwa era wali nnyo emikwano emibi egisobola nate okubayingiza mu bikolwa ebikyamu mu kiwumulo kino era bw'atyo n'abakubiriza okubeera ab'empisa ennungi ewaka.